mapenzi meni wangi si angeta mapenzi meni manje sengi moja tento ya changana sengi bongo mjali manje sengi moja tento ya changana sengi bongo mjali.